njagala na mujagala era batula babigomba abagoba getufunye mu mukwano ndabe mikigo gyesomba birabe kumu wakati birifunze nakola ntyo okutuuka gyoli abatukugira bano bazibu nnyo batumazeeko emirembe banoonya kimu kutwawula ondeke butyo maama nga ntaawa banoonya kimu kutwawukanya bakusibireeyo nfeeza omwoyo
Baisse mon matin,